turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni Eric Bagirubusa ubasuhuza. Nkuko twabibasezeranije mu kiganiro cyacu dusangira ijambo cyatambutse mu minsi yashize ko tuzakomeza kubagezaho ikibazo cy'abatagira akazi mu rubyiruko ntitwabatengushye. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twagiranye ibiganiro birambuye n'urubyiruko nyirizina rurebwa n'ikibazo. Ubutegetsi bwite bwa leta twababwiye ko butari bwabonetse kubera impamvu z'akazi n'uyu munsi ntibwabonetse bwatubwiye ko tuzabana mu biganiro byacu bitaha. Ariko muri iki kiganiro twashatse abatumirwa batandukanye batari urubyiruko bareberera cyangwa se bakurikiranira hafi iby'urubyiruko. Mwatangira mwibwira abadukurikiye abo muri bo.
Murakoze, nitwa Munyamariza Edouard, ndi umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta iharanira inyungu rusange.
Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho tugiye kureba ikibazo cy'abatagira akazi mu rubyiruko. Mucyumva mute mu ihuriro ry'imiryango itari ya leta?
Ni ikibazo si cy'urubyiruko gusa, ni cy'igihugu cyose, kuko abantu badafite imirimo, cyane cyane abafite imirimo idashoboye kubatunga cyangwa se itabavana muri bwa bukene ku buryo bwihuse, ni ikibazo ibyo bitanda employment. Ni ibibazo rero biraho, ntekereza nti ari leta, ari imiryango itari ya leta, ni ikibazo kiduhangayikishije twese, kandi ntekereza yuko gikeneye umuti nakwita ukomatanije, kubera yuko burya kurwanya ubushomeri cyangwa se kutagira umurimo ni ukureba sectors zose zinyuranye ziterambere uko zunganirana, ndetse nuko buri gahunda yita kuri icyo kibazo ku buryo bwihariye, cyane cyane izo bita ngo ni productive sectors, zibyara inyungu cyangwa se zitanga umusaruro, cyane cyane nk'ubuhinzi, cyane cyane nka sector ya service cyangwa n'izindi. Nge ntekereza yuko kuba u Rwanda rwarihaye intego yo kuzajya rushaka imirimo 200,000 buri mwaka ni nziza, idashingiye ku buhinzi, kandi muri rusange ikaba ari imirimo irambye, kuko hari igihe imirimo iboneka ari igihe gitoya, ariko iyo irambye nibwo ibitanga igisubizo. Ni ukuvuga rero ngo ni ikibazo ko kukiremereye, ariko kikagira indi ntera mu rubyiruko, kuko urabizi u Rwanda ni igihugu kigifite urubyiruko rwinshi cyane, bavuga ngo ni igihugu kiri jeune cyangwa se kigizwe n'urubyiruko rwinshi cyane.
Yego.
Ni ukuvuga rero ngo uyu bushomeri bubayeho bugaragara cyane muri bya bice by'urubyiruko kurusha uko bwagaragara handi. Ni ukuvuga rero ngo ni ikibazo kiremereye pe, kandi gikeneye ingufu zose zishoboka z'igihugu.
Noneho reka tujye mu mibare. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yakozwe kuva mu 2011 2014 yagiye hagaragara mu 2015 ishyira ikibazo cy'ubushomeri kuri 2% mu gihugu hose, ariko noneho bihakagaragara ko urubyiruko ari rwo ruza ku isonga. Baravuga bati abarangije kaminuza ni 13%, bajya muri secondaire bagasanga ni 9%. Iyo mibare nk'imiryango itari ya leta muyifata mute?
Ni imibare ihambaye, ni imibare iri hejuru cyane, kuko uretse niyo ngiyo koko y'abantu badafite umurimo na busa, harimo n'abafite imirimo itarambye. Ni ukuvuga rero ngo bifata iyo ntera. Ni ukuvuga rero ngo ikibazo gifite intandaro ebyiri. Ya mbere ni uko burya igihugu cyitwa ko gikennye kubera kidafite ayo mikoro yose cyangwa ubwo bushobozi bwose bwo kwabsorba cyangwa gufata urwo rubyiruko rudafite imirimo ngo bagire ibyo bakora babe bashobore gushora ingengo y'imari ya leta aho hantu atuma urubyiruko rubona iyo mirimo ariko icyakabiri bikaba n'urubyiruko rudateguye neza cyangwa se rudafite bwa bumenyi bukenewe ku isoko kuko burya imirimo myinshi ntabwo ari yo kujya kwicara mu biro siyo kujya kuba umuntu uri mu rwego runaka ahubwo ni ya mirimo ya buri munsi ya indi gukanika imodoka kogosha abantu muri za salo gutegura ibintu by'amafunguro mbese usanga abantu batekereza yuko iyo bize kaminuza atari imirimo ibakwiriye ugasanga abari ya bose barashaka kuzaba abantu bakora mu biro kandi atari byo Ngenda tekereza nti ubu ngubu nibwo Rwanda rwibutse yuko TVET ari ingirakamaro bwa bumenyi ngiro buhabwa abantu biga imyuga kubera n'ingengo y'imari ubu barayizamuyiri urebye hejuru ya 60% y'ingengo yijya mu burezi iri hariya muri bwa bumenyi ngiro bwa TVET dushima rero yuko iki kibazo gishobora kuzakemuka mu minsi iri imbere kuko ntabwo ari uyu munsi byagiye bigaragara ko iyo mirimo nk'iyo navugaga itunga abantu niyo mirimo burya yinjiza amafaranga menshi umunsi ku wundi kandi iha za service zihoraho abaturage ndi kwirengagiza ibyavugwa muri za tourism ibyavugwa n'ahandi no muri za mining n'ibiki byaba bikenewe ariko ndavuga twa turimo twa buri munsi duha abantu buri wese imirimo uburezi bwacu bwagiye butegura abantu ngo basa nkaho bazaba ba intellectuelle aba elite kurusha uko baza ari abantu baba practiciens niba ariko nabyita abantu bakora ibikorwa bifatika kandi byinjiza amafaranga ako kanya u Rwanda ni rukomerezaho ndetse nka society civile wasaba yuko bije hubwo y'ubutahana 80% yajya muri TVET ntabwo yabahemutse kugira ngo aha bariho dushyira imbaraga hatazagira abanyatanzania bo ntago baturusha cyane ariko rikamvuga abanyakenya n'abagande ngo baze badutwara imirimo y'ubwubatsi baze badutwara imirimo y'ubukanishi baze badutwara imirimo y'amahoteli ntabwo ari byo aho ngaho ni hashyirwa imbaraga cyane navugaga ingengo ya leta ariko secteur privé nayo ubu na itarateza imbere icyo bita social enterprise ni nkaho uba ushora imari mu kuba ku bushobozi bw'abaturage kugira ngo babaturage bazakubera abakiriya kandi bafite ubushobozi kandi banahoraho secteur privé yacu nayo nishyira imbaraga aho ngaho kugira ngo urwo rubyiruko noneho rumenye uko baruvana mu muhanda
ubutegetsi bugaragaza ko buri mwaka nkuko mubivuga namwe mwabisubiyemo bafite gahunda yo guhanga imirimo 200,000 mishya idashingiye ku buhinzi umwaka ushize ntago byashobotse bagaragaza ko bageze ku 146,000 ariko hagasigara kwibaza nibyo mirimo koko mishya idashingiye ku buhinzi n'ubuhinzi busanzweho kuki abashomeri barushaho kwiyongera
burya iyo uvuga ngo wahanze imirimo ni imirimo y'ubwo kobgose haba harimo na ya indirambye nitarambye sibyo iyo mirimo yose uko biri kose nubwo bayikora iracyatuma hagira urubyiruko rusigara wenda rudafite imirimo rukora bivuze rero ngo nubundi ntabwo birahaza kubera hari igihombo cyagiye kigaragara cyinshi gishingiye ku musaruro kubera abaturage baba badafite ubushobozi bwo kubika neza imyaka yabo no kuyongera agaciro noneho bigatuma babigiramo igihombo minagri cyangwa se abashoramari bandi baramutse bongereye mu gushyiraho inganda mu gushyiraho ibikorwa bitunganya umusaruro cyangwa se biwubika neza cyangwa se n'ibindi bikorwa bifasha gutuma umusaruro wongerwa agaciro icyo gihe urundi rubyiruko rwakongera rukabona indi mirimo myinshi ubwo ndiho ndavuga zira secteur zifite amahirwe menshi yo guhatanga akazi kenshi ibyo ni ingirakamaro usanga mu Rwanda secteur y'umuziki irakiyubaka ariko wareba izindi secteur nk'iza sinema nk'izibindi bintu by'imyidagaduro ziracyari hasi Genda tekereza nti abashoramari basa nkaho rwose bagisinziriye n'urugero naguha urebye imyidagaduro y'abana uzasangira ahantu hakeya gusa cyangwa ugasanga nta nayo ntabwo wabona ahantu hakwakira abana 300 icyarimwe bivuze rero ngo mu byukuri haracyari ibyuho bishingiye kukuntu ishoramari rya leta n'ishoramari ry'abikorera rigikoreshwa kugira ngo rishobore koko gukora gukreya ya mirimo
hari abanyarwanda tugenda tuganira nabo baba urubyiruko baba barurenze bakavuga bati ubushomeri mu rubyiruko na leta bifitemo uruhare nubwo wenda uruhare batarugaragaza mu buryo bw'imibare baravuga bati ni gute umuntu yaba afite 100,000 n'ibihumbi 500 akabura icyo abikoza kandi byo gukora bitarabuze baramutegeka amategeko arafunza aravuga ati genda ushinge ibintu bimeze gutya boutique kandi wenda yagacurujije nkweto cyangwa se ubunyobwa mu gihe runaka imyaka ibiri cyangwa ingahe akaba yatangira gusora ibyo ngicyo byo murabibona nka societe civile
aha reka duhere kuri icyo kintu cyuko abantu bakora ubucuruzi bashingiye ku bushobozi bwabo nubundi ndatekereza nti uretse no kuba mu minsi yashize kubera hari na strategy na politiki yo kongera urubyiruko ndetse n'abagore ubushobozi bahabwe service za finance mbese ni nko koroherezwa kubona amafaranga y'igishoro no kuyakoresha ariko nubwo babyoroherezwa bakanerekwa n'ukuntu babikora kuko burya igihugu kitafite amategeko hari n'igihe ushobora kubyubaka ukababwira uti urabashakira akazi iyo hatari amategeko abiyobora neza birongera bikajyamo ibindi bibazo ugasanga bigiyemo umutekano muke ugasanga bigiyemo amakimbirane ugasanga bigiyemo izindi ngaruka zo kutagira gahunda abantu bagenderaho wende icyo numvise ushaka kuvuga ku buryo buziguye ni nk'igihe bari abantu bacuruza ku gataro ngo bafite amafaranga makeya cyangwa se twatubutika abantu batera hariya na hariya
kandi harimo abarangije kaminuza
cyo nakubwira cyagiye kinagorana umujyi wa Kigali no rugero reka wenda no mu cyaro turahavuga ariko mu mujyi wa Kigali reka ngo nk'urugero nk'agakiriro kari kubakwa hariya igahanga ntabwo wabwira urubyiruko ngo hariya hari agakiriro gashyashya ngo inukajemo dore hariya hari imyanya hari ahantu wakorera ngo abyemere arashaka kwigumira muri uyu mujyi gusa kandi uyu mujyi waruzuye niko umuntu yabifata yego hari abakiriya benshi ariko nibo bazagira uruhare mu kujya gukreya cyangwa se mu gutangira gushaka irindi soko na hari igahanga ndetse bakanagura bakajya no mu Bugesera bakajya n'ahandi kure na Rwamagana n'ahandi hari ikibazo cya mindset siko nabivuga ariko ni imyumvire kiracyahari yuko bashaka umusaruro wihuse ariko umusaruro buryo urubako no kuvuga ngo nibabanze bareba ahantu hafite amahirwe reka ngo urundi rugero rworoshye kare agakiriro ka Gisozi abantu bagiye yo kugahato babyanga batabishaka pe muwagira ngo nagahato banze kuva hehe muri kare agakiriro ka Nyarugenge hariya urahabona ariko ugeze hariya Gisozi ukareba uko hameze uko hateye imbere wavuga uti ubuga abantu baratinze ibivuze rero ngo urubyiruko ni rwemere kugendera muri gahunda zibaha amahoro n'umutekano kuko iriya soko ryo hanze y'umugi nibo nubundi bazongera bakarihanga iyo bamaze kurikora ibintu bihari abantu bajyayo ahubwo ikintu wenda nka societe civile twavuga nuko muri BDF nubwo urubyiruko ruhabwa ubufasha niba ariko nabwita baracyari ikibazo cyo gusabwa ingwate aho niho hakiri ikibazo yaba kubera no mu minsi yashize twagiye dukora ubuvugizi tubabwira tutari ko umuntu w'urubyiruko ufite ubwenge ufite n'ubushobozi mwagiye mu musaba diplome ye ikaba ingwate
hari uwabimbwiye atyo
ndetse bakanamukurikira kuko burya social enterprise ntabwo ugenda ngo ushinge igikorwa cy'ubucuruzi gusa ko gutanga n'ubumenyi ugatanga n'ubushobozi kugira ngo babandi ushyizemo ubumenyi n'ubushobozi ejo bazakubere abakiriya uyu munsi n'urubyiruko nibyo rukeneye kubitaho ku buryo bwihariye noneho gahoro gahoro bazagende bavamo abashoramari bakomeye ubwabo bihangira yabo mirimo ndetse bazi no guhanga imirimo bashobora gukoreshamo nabandi iyo ngwate nubwo yaba ari ntoya kuko ni 25% kwijana no kuvuga ngo iyo ngwate nayo yakagombye kuvaho kuko urabaza umuntu uvuye ku ishuri 25% y'ingwate reka nduvuge ko asaba miliyoni 25% no kuvuga ngo uramusaba 2250 ubwo sarabikura hehe havuye ku ishuri ariko koko bakagabanya icyuho cyo kuba gorubyiruko rwahombya ayo mafaranga kandi leta ikabigira mu ruhare of course n'urwo ruhare yararugize urumva 75% n'uruhare runindi rwa leta ariko niyo 25% nayo yakagombye kuvaho bakareba ukuntu bareba n'icyo kintu agiye gushoramo ubwacyo kikaba ingwate ku buryo urubyiruko koko rwaba rufite ayo mahirwe yo kubona ingwate ariko isa nkaho iziritse ikazirikwa ku bumenyi afite ikazirikwa ku bushake afite ikazirikwa ku mbaraga afite ndetse cyane cyane bakareba n'ukuntu banayizirika cyane bakagira ibiriya bita ngo ni wayita ko ari ingwate ihuriweho n'abantu benshi buryo ufasha urubyiruko ukarushyira muri koperative n'urugero noneho ya koperative buryo aba bafite icyo bita responsabilité collective bose ukabaha ingwate bagakorera hamwe bagafatanya kuzamukana bose hamwe
turacyari mu kiganiro dusangira dusangira ijambo kuri radio y'Ijwi rya Amerika turaganira na bwana Edouard Munyamariza ukuriye imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda bita société civile mu rurimi rw'igifaransa mujya muhura na guverinoma
twarahuye ndetse no muri uyu mwaka ujya kurangira wa 15 twaganire kuri iki kibazo cy'ubushomeri twarebaga ubushomeri muri rusange ariko ikibazo cyari gihangayikishije cyane kurusha ibindi ni underemployment ni imirimo yerekana ko umuntu afite akazi kandi idafatika
yambuza uko ngira niba ariko nafa
ni bo sinzi niba ari mbuza uko ngira ariko ni imirimo mbese itarambye itanakuvana no mu bukene urimo icyo nicyo kibazo gikomeye kandi kidafasha kurwanya ubukene ku buryo bwihuse rero tuzagumya tuganire nabo kuko nk'abafatanya bikorwa ni byiza ko naburiya bushakashatsi bumaze kuboneka biradufasha noneho tukanakora ubuvugizi twerekanaho ibintu byarushaho kugenda bikosorwa bikatanga umurongo cyane cyane wo gukemura iki kibazo kuko nge mbona ko gikomeye kurusha ibindi byose
none murabona mukurikije uko twagiye tuganira imbogamize ziri mu rubyiruko uko ikibazo gihagaze mugaragaza ko kiremereye hatagize igikorwa byatera ngaruka kikugiho
urubyiruko rudafite akazi igihe cyaricyo cyose uretse no mu Rwanda n'ahandi hose uruhari gihe rwishora mu bintu bibi cyangwa se rukaba rwashorwa mu bintu bibi ariko uretse no urubyiruko harabagiye banavuga ngo iyo umuntu adafite icyakora ngo an empty mind is a devil's home umuntu ari wese dafite cyakora hari gihe yishora no mu bintu bidakwiriye cyo ni ikintu abantu bagomba kuzirikana yuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo baramutse badafite ibintu bibatunze bibabeshejeho bibateza imbere ubwo nuvuga ngo ni igihugu kiba cyambuwe amaboko yacyo urwanda rubeshejweho n'abaturage barwo cyane cyane urwo rubyiruko bije yose yari yose hari ishobora gusaranganywa ni saranganywe ku buryo urubyiruko rubona share cyangwa se umugabane watuma ubushomeri buvanwaho ubushomeri bugacika ndabizi biragoye kubuca no mu bihugu byateye imbere nko muri Amerika ubushomeri burahari n'ahandi hose no mu Burayi usanga buhari ariko kubushyira ku rwego ubwo bushomeri butazagira imbogamizi cyangwa se ingaruka bwateza ku gihugu nicyo cyifuzwa bikaba byakorwa n'ubushobozi bwa rwo bwose buhari mu gihugu ariko icyo ngira ngo mvuge gifatika no kuvuga ngo urubyiruko rubanze rwitabweho mbere y'ibindi byose ni rwo Rwanda rw'uyu munsi ni rwo Rwanda rw'ejo icyakabiri barebe ibintu bitanga umusaruro kandi wihuse ni bari ubuhinzi buteye imbere ariko icya gatatu no guhindura mindset ku buryo bwihuse cyane ku rubyiruko no kuvuga rero ngo uburezi bwacu bubanze gukemura icyo kibazo cya mindset kuko ni ubwacyo ni imbogamizi idashingiye noneho kuri ryashoramari navugaga ari rya leta ari ryabikorera ariko rishingiye noneho ku rubyiruko bwarwo
bwana Edouard Munyamariza umuvugizi wa société civile mu Rwanda turashimiye ku kanya muhaye ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
mwakoze nanwe kuduha uyu mwanya wo kuganira
urumuri baza rubyiruko ejo nzamerane ejo nzatungwa n'iki kubutaka bubari ngume ku ishuri ry'ubu ibona umugabo
cyateza amatwi radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turacyareba ikibazo cy'ubushomeri cyangwa se kutagira akazi by'umwihariko mu rubyiruko ku ruhande rwanjye mfite undi mutumirwa watangira wibwira abateza amatwi radio y'Ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane ni Dr. Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda
ku ishyaka rero riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryemeye gukora mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri by'umwihariko mu rubyiruko mukibona mute mukivuga mute
ikibazo cy'ubushomeri kimaze igihe nawe ari ikibazo kitangiye ubu turabona ko ari ikintu kimaze igihe cyane cyane ko hari urubyiruko rwize rw'abantu barangije kwiga za kaminuza bafite impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi ari za lisansi ndetse na bafite za maîtrise benshi bari hano bagenda mu mugi ndetse bamwe n'inkweto zaracitse babuza akazi nduvakiye nk'umweru nk'ibiri cyangwa bitatu ubwo umukuru w'igihugu yataraga impamagara bumenyi abanyeshuri barangije nduva barangaga 10,000 nawe yarabwiye ati murarangije ariko nta kazi gahari ikibazo cy'akazi kirahari ko leta ubundi ni nkayo isankaho ariyo mukoresha mukuru mu Rwanda akusanze naye akazi fite ntabwo akazi kenshi ikibazo dufite gikomeye mu Rwanda nuko tutafite icyo ta secretary privé cyangwa abikorera ku giti cyabo bahagije ntanganda dufite mu Rwanda n'inganda zihari ni inganda ntoya nazo abwo zitunganya gusa ntabwo ari inganda zikora ibintu zi producer ni inganda nk'izi zikora za ji cyangwa samazi inganda ntoya nk'izo ugasanga ubyo kuri izo inganda dufite ntawe ushobora guha nawo abantu bize akazi bose baba batanga bakeya none wasanga ubundi mu bindi bihugu secretary privé niyo itanga akazi kuko leta ntabwo yatangakaza abantu bose ubwo kuba tutafite secteur privé ikomeye na leta nayo itashobora kuguha abantu bose akazi ni ikibazo kirahari kirakomeye noneho akabaho n'ikibazo cy'amasomo abantu biga amasomo menshi cyane muri iyi minsi amasomo atari amasomo y'imyuga usanga abantu bose barangije kwiga ariko biga amasomo atari amasomo yabafasha kwihangira imirimo ahubwo ari amasomo abafasha kujya gushaka akazi noneho n'abashobora kubona akazi akabona akazi katabakwiye cyo bita underemployment nduvuga ngo ukaba ufite lisansi ariko ukajya gukora njye hari n'umuntu abantu nzi bakora muri za alimentation kandi bafite za lisansi nduvuga barakora akazi ariko katajyanye n'ibyo bize cyangwa ugasanga umuntu yarize ubuyobozi akajya kwigisha muri primaire ko yarabuze ahajya gukora aho kazi ibyo birahari hano mu Rwanda iyo kibazo cya underemployment kirahari ari ababura burundu akazi ariko hari n'ababona akazi katajyanye n'ibyo bize cyangwa katafite icyo bamariye none akabaho n'urubyiruko rutize narwo rurahari rwinshi cyane narwo rutafite akazi noneho tukagira n'ikindi kibazo cy'abandi bantu bishakira kwihangira imirimo nk'ahantu tujya tubona abantu b'udutaro kuba bita abantu b'udutaro abadamu n'abakecuru ndetse n'urundi rubyiruko rwano mu mugi abacuruza inkweto abacuruza iki ibintu bitandukanye imyenda n'utundi tuntu dutandukanye ariko nabo bakagira ikibazo cy'uko ko defense cyangwa se ziriya nzego za daso zibagendaho cyane mu minsi ishize twabivuzeho cyane tugaragaza yuko leta yagombye kubashakira igisubizo kirambye
igisubizo cyagombye kuboneka gite
igisubizo twavugaga nuko leta yagombye gushaka uburyo yabashakira igishoro gifatika ku buryo abo bantu bakaba babarura neza bakabona igishoro gifatika bakaba bashobora kuva muri ubwo buntu bwo kuzenguruka mu mujyi bagakora ibintu bishobora kuba byabyara umusaruro cyangwa se byabyara inyungu mu buryo burambye ariko twaje kumva yuko ari amafaranga amwe batanze gusa ngo nayo mafaranga yatanze ngo ahubwo yafashwe n'abandi n'ubundi bari basanze bifashije abari ameze neza nibo bakomeje kumererwa neza babandi n'ubundi bari bafite ibibazo bakomeje kumererwa nabi n'ejo bundi nduva tatiyo n'imisi ibiri numvise yuko hari Nyabugogo hari abantu bacuruzaga imbuto n'utundi tuntu dutandukanye nabo baje kuhakura babwira ngo bagiye ku murindi ukabona nabyo n'abandi bashomeri bagiye kwiyongera kuko nuvuga ngo aho bakoreraga bari bari mu misoko yubase babahakuye kandi abandi bacuruza amafuniki basigaye ni ikibazo kirahari nuvuga ngo leta yagombye gushakisha uburyo ishaho politike irambye ikareba kino kibazo cy'ubushomeri kuri yagica burundu ikahanga ikafasha abantu guhanga imirimo ndetse n'aya mashuri y'imyuga nayo bakayashyiramo imbaraga kuko twasanze amashuri yahari ntabwo yego turabishima ko hari aya mashuri y'imyuga za TVET na za IPRC ako turifuza ko byongerwamo imbaraga cyane cyane twari twarabigaragaje no muri programme ya politique yacu twifuza ko buri rwego rw'akarere n'urw'umurenge habaho nk'ayo mashuri akafasha abantu kugira ngo babone bashobore kuba bakwihangira imirimo ariko twari twasabye yuko no muri za kaminuza habaho uburyo n'amashuri yandi ashobora gufasha abantu twari twasabye cyane ko abikorera ku giti cyabo bakwemererwa kuba bashora nk'imari mu mashuri y'ubuganga bakaba bakwigisha abantu aba infirmiers cyangwa se babandi bafasha mu kwa muganga bose bakaba amashuri privé akaba yabikora kuko urumva nk'akaba ari akazi kuko n'ubundi dufite ikibazo cy'uko tutafite n'abaganga bahagije mu Rwanda ariko n'abantu bakwifuza kubyiga batafite aho babyigira urumva babafite aho babyigira ni ukuvuga ikibazo cy'akazi cyagenda gikemuka turumva yuko politike za leta zigiye zitungana zigahinduka icyo zishobora gukemuka
ariko iyo mugeze mu ihuriro ry'amashyaka amashyaka 11 mu Rwanda mujya mukiganiraho mu buryo bwimbitse
urumva mu si ari ministri w'urubyiruko yize kuza kuganira aganiriza gahunda za leta bijyanye n'urubyiruko araganiriza ariko mu byukuri twebwe tujye turebye neza nta gahunda ihari ihamye ishobora kurangiza ikibazo burundu kuko ari leta ntabwo irashaho ingamba zigaragara yuko yakemura kino kibazo kiki cyakazi cyangwa se cy'ubushomeri kuko nibindi ubona ibibazo dufite nta niyo tugerageje kubivuga bagerageza kubikemura yuko kasanga bidakemuka neza ugasanga nubundi nkubu ndaguha nk'urugero ushobora gusanga hano soko ya Kimironko bagiye bararigurishije bagiye kuzarisenya bubake irindi buri ya kijyambere
iyo si iterambere se
none rizabiterambere ariko bivuga yuko ba abandi bantu nubundi bari bafitemo akazari ntawe azashobora kukabona hazaza nubundi abandi bantu babakire none ba abandi ubwo bari bacuruzanya muri Kimironko ni batabona ahandi bashobora kujya gucururiza nabo bazongera bajye ku muhanda usanga nyine ni ukuvuga ngo akimuka ikibazo kimwe agaterwa ikindi kibazo nibyo tuvuga ngo leta igomba kwicara neza kuko leta niyo ishinzwe kurebera abaturage bose
ariko muravuga leta kandi namwe muri ishyaka kandi navo ryemeye gukorera mu Rwanda
yego ntabwo turi muri leta twebwe ari amashaka ari muri leta twebwe ntabwo turi muri leta
muzayifasha iki rero leta ko nayifasha
ubu turimo kwifasha twaba ibitekerezo ndetse ari nibyo tujya twandika tukababwira bari kubira bareba niba bemera kubishyira mu bikorwa cyangwa batamenya kubishyira mu bikorwa ariko twese turahanira inyungu z'abanyarwanda ko abanyarwanda babaho neza kurusha
ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare bwashyizwe hagaragara 2015 ariko bwakozwe 2011 2014 bushyira ikibazo cy'ubushomeri kuri 2% barangije kaminuza kuri 13% abarangije secondaire ku 9% iyo mibare nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ririho mu Rwanda muyumva mute muyisobanura mute
icya mbere iyo mibare twebwe ntabwo twayihagararaho ntabwo twavuga ngo turayemera kubera ko ntabwo tuba tuzi neza ukuntu iba yakozwe cyangwa se uburyo yagezweho kuko iyo bavuze ngo ni 2% njye numva atari byo ahubwo mbona ubushomeri burenze 40%. None iyo numva bavuze 2% numva bidahuye n'ukuri kuri tere cyangwa kuri muri reality ibibazo dufite ntabwo bihuye n'iyo waba barimo kuvuga so niyo mpamvu ntavuga ngo iyi mibare njye nafa kuyemera cyangwa se kuyemeza kuko mba mbona aho duciye hose tubona abantu bafite bashonje abantu benshi hano mu mujyi wa Kigali bari rimwe ku munsi hari ikibazo cy'inzara kandi ikibazo cy'inzara nacyo gitewe n'ubushomeri kuko abantu badafite aho bakura amafaranga nubwo ugasanga ibibazo byose umuntu yavuye hari akavuga ati ubushomeri ni 2% ndarekeka ko no muri Amerika atari 2% no mu Bwongereza ntabwo ari 2% naho biri hejuru so kuvuga ngo iyo mibare bazayisubiremo neza bayinonosore neza ntabwo cyangwa se tuyifashishe tubafashe kuyikora
ku ruhande rw'ishyaka mufite umwihariko ku buryo umuntu yavuga ngo aricyo muzakora uretse kuvuga kuguma gukebura leta hari programme wenda mu buryo bwaguye nk'ishyaka mufite muteganyiriza urubyiruko
twifite gahunda tuganiriza urubyiruko irahari ndetse tuzanabagezaho mu minsi iri imbere tubitseterwa n'abanyarwanda ntibazemera kudutora igihe tuzajya tubasaba amajwi yabo bakazayaturundagazaho yose igihe tuzabakemura ibibazo ariko mu gihe bazakomeza guha amajwi yabo abantu batabakemura ibibazo bazakomeza bagira ibibazo so nukuvuga ngo igihe tuzabagezaho gahunda yacu bazatwemerere badutore tubakemura ibibazo byabo byose
mukurikije uko ikibazo uko mukibona hatagize igikorwa byagira ngaruka ki ku mibereho y'igihugu
nukuvuga ngo byaterambere ry'igihugu ntabwo ushobora kugerwaho ya mibare bajya bavuga ko ari 7% 8% ntabwo ushobora kugerwaho ikibazo cy'ubushomeri kidakemutse nukuvuga ngo leta ntizajya ishingira gusa ku mibare y'abashoramari bavuye hanze ahubwo izashingire no ku mbaraga zacu z'abanyarwanda dufite ukuntu twazibyaza umusaruro nubwo numva ko iterambere ryaba ari iterambere rirambye kandi ryagirira igihugu twese n'abanyarwanda bose akamaro
kuba leta igaragaza ko buri mwaka ifite gahunda yo kuvuga ngo ihange imirimo mishya idashingiye ku buhinzi imirimo ibihumbi 200 ibyo ngibyo mwebwe ibihumbi 140 ivuga ko yahanze umwaka ushize murayibona bimeze bite
ibyo navuga gati ibyo bavuga bigoye kuba umuntu yabibona kuko ntabwo leta ubundi nta kazi kenshi ivuga ngo yabifite nta n'amafaranga menshi ifite yavuga ngo izajya itanga ako kazi bivuga ngo ahubwo leta yashatse gutanga cyangwa kugira ishyire imbaraga mu ishoramari abantu bashora imari bakora inganda mu Rwanda tutangire guproducer dukore ibintu tubicuruze hanze nibwo tuzatangira kubona n'akazi n'imirimo yose iboneke naho ubundi kuvuga ngo leta izagakura isa kazi ntawe byashoboka na bice yananirana nuvuga ngo icyo leta igomba gushyiramo imbaraga uko igishishikariza abashoramari kuza mu Rwanda ntibaze bashishikariza abandi baza kubaka amahoteli gusa aho bazashishikariza n'abaza gukora inganda dushobora gutera imbere
ariko nibyo yatangiye no guca intege caguwa ivuga ngo haze ibikorewe mu Rwanda aribyo bya made in Rwanda ibyo ntabwo ari umurongo mwiza
ibya caguwa ariko ibyo babikoze nabi kubera ko baciye caguwa bataranashyiraho n'izo nganda nuvuga ngo nubundi bagomye gushaho izo nganda mbere yuko bacya niyo cyago
ntabwo ari uguca caguwa ahubwo ni ukuyica intege kugira ngo baza bashe kugira ibyakuriye mu Rwanda
kugeza twifuza nuko abanza bagashaye zo nganda ibintu tukangira kubikora none nabiriye bakabihagarika nazo tufite uko twihagaze nse tushigikira nuko ibyo made in Rwanda bibaye inzozi kaba ukuri byaba ari byiza cyane tose twabishigikira ariko bikomeje kuba mu magambo gusa mu munyariko gusa ntaho byaba bitugiye kutugeza
bwana Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda turabashimiye ku mwanya muhaye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
sama yakoze cyane namwe
dushimiye aba batumire bacu mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ndetse namwe mwarimo dukurikiye kuko tugisoreje aha ariko iki kibazo cy'abatagira kazi mu rubyiruko nk'uko mwabyumvise kikaba gihangayikishije muri rusange ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abandi tuzagikomeza mu biganiro byacu bitaha n'impande zitandukanye mwari na ehe bagira ubusa na ubutaha